Shika moja, shika mbili, shika nao. Shika tatu, mingine achana nao. Kuna wale wapenda habari zao. How how, achana nao. Acha wacha nao, acha wacha nao. Toa habari zetu kubwa faida yao. Wakileta neno, wambie mwisho wao. Undo mwisho wao, upo mwisho wao. Kwani wendo alfa na omega wao. Sishinda ni spiri na baskeli ambao. Wali nipa mwanya nikapiga bao. Nisha piga bao, nikashusha bao. Washa moto, washa kitu, washa. Yata nipenda uminataka. Hata kama lungu tesha pata. Washa nao, washa penao. Washa moto, washa kitu, washa. Yata nipenda uminataka. Hata kama lungu tesha pata. Washa nao, washa penao.
Washa moto usiogope, wanazeeka wengine wakizaliwa. Wakutusema waishi na amna yeyote wakusimamisha majaliwa. Na si majaliwa, yeah.
Morali kujuu, yeah. Pia glass weka juu. Na iya atasia siku kuu ni kawaida. Na mission itaisha nikijua nimelisha wajuku. Wa wajuku, tomana na haso kuku. Shinda wakisikia na bolu wasi confuse mimba. Nani na jona jiuliza nani ka uninja.
Ni kama nikiongezo mtama wanaongezo tamani. Maonea kwa mbali sana, naomba msama kanaka kama sijali. Ni kama nikiongezo mtama wanaongezo tamani. Maonea kwa mbali sana, naomba msama kanaka kama sijali.
Washa moto, washa kitu, washa. Yata nipenda uminataka. Hata kama lungu tesha pata. Washa nao, washa penao. Washa moto, washa kitu, washa. Yata nipenda uminataka. Hata kama lungu tesha pata. Washa nao, washa penao.